Mose akumana ndi Farao. Tipitiliza phunziro lathu loyamba la Mose powerenga Exodo chapter 4 verse ya 18 kufikira ya 26. Tieni tuwerenge limodzi. Ndipo Mose anabwera namuka kwa Yetere mpongozi wache nanena naye. Ndimuketu ndibwerere kunka kwa abale anga amene ali mwa Igupto. Ndikaone ngati akali ndi moyo. Ndipo Yetere ananena ndi Mose, pita bwino. Ndipo Yehova ananena ndi Mose Midiani, muka bwerera kunka ku Igupto, pakuti adafa anthu onse amene anafuna moyo wako. Pamenepo Mose anatenga mkazi wache ndi ana ache amuna na wakweza pabulu na bwerera kunka ku dziko la Igupto. Ndipo Mose anagwira ndodo ya Mulungu mzanja lache. Ndipo Yehova ananena ni Mose pakumuka iye kubwerera kunka ku Igupto. Usamalire uchite zozizwa zonse ndaziika mzanja lako pamaso pa Farao. Koma ine ndidzalimbisa mtima wache kuti asazalole anthu kupita. Pamenepo ukanene ndi Farao, atero Yehova, mwana wanga oyamba ndiye Israeli. Ndipo ndanena ndi iwe, mulole mwana wanga amuke kuti antitumikire ine. Koma wakana kumulola kuti asamuke. Taona ine ndidzamupa mwana wako mamuna, mwana wako oyamba. Ndipo kunali panjira kuchigono Yehova anakumana naye nafuna kumupa. Koma Zipola anatenga mpeni wa mwala nadula khungu la mwana wache naliponya pa mapazi ache. Nati, pakuti iwe ndiwe mkwati wanga wa mwazi. Ndipo iye anamuleka. Pamenepo anati mkaziyo, mkwati wa mwazi iwe chifukwa cha mdulidwe. Tie ni sono tikaone mafunso okambirana pamene tachokwede ngankhani meneyi. Funso loyamba. Powerenga nkhani, kodi zikuoneka kuti Mose amapanga ziganizo mwa yekha kapena Yehova ndiye anali kumusogolera mu zonse zimachitika? Funso lachiwiri, kodi zingatheke kuti Yehova asogolere zochitika moyo mwathu? Funso lachitatu, kodi Zipola anali kudziwa kuti mwana wa Mose amayenera kudulidwa? Funso lachitatu, kodi Zipola anali kudziwa kuti mwana wa Mose amayenera ndulidwe? Funso lachinayi, kodi ndi zinthu zofunikira ndithu kumvera Yehova? Tieni sono tipitirize kuwerenga pa Exodo chapter 4 verse ya 27 kufikira chapter 5 verse ya 1 mpaka na 23. Tieni tuwerenge limodzi, verse 27. Ndipo Yehova ananena ndi Aloni, muka kuchipululu kukakumana naye Mose. Ndipo anamuka nakumana naye pa phiri la Mulungu na mpsopsona. Ndipo Mose anauza Aloni mau onse a Yehova amene adamtuma nawo ndi zizindikiro zonse zimene adamulamulira. Pamenepo Mose ndi Aloni anamuka nasonkhanitsa akulu onse a ana a Israeli. Ndipo Aloni anawafotokozera mau onse amene Yehova adauza Mose. Nachita zizindikiro zija pamaso pa anthu. Ndipo anthuwo anakhulupirira. Ndipo pamene anamva kuti Yehova anawazonda ana a Israeli ndi kuti adaona mazunzo awo, anawerama nalambira Yehova. Ndipo pambuyo pache Mose ndi Aloni analowa nanena ndi Farao, atelo Yehova Mulungu wa Israeli, lola anthu anga apite kundichitira majerero mchipululu. Koma Farao anati, Yehova ndani kuti ndimvere mau ache ndi kulola Israel apite. Sindi mudziwa Yehova, ndiponso sindidzalola Israel apite. Ndipo iyo anati, Mulungu wa Ahebri wakomana ndi ife. Timuketu ulendo wa masiku atatu mchipululu kumpela msembe Yehova Mulungu watu kuti angati kumike ndi mliri kapena ndi lupanga. Ndipo mfumu ya Igupto inanena nawo, inu Mose ndi Aaron, chifukwa ninji mumasulira anthu mchito zawo? Mukani ku akatundu anu. Farao anatinso, taonani anthu amdziko ndi wambiri sopano, ndipo inu muwapumisa ku akatundu awo? Ndipo tsiku lomwelo Farao analamulira akufulumizisa anthu ndi akapitawo awo ndi kuti musawapasaso anthu udzu wakupanga nawo njerwa monga kale, apite okha azifunire udzu, ndipo muziwawerengera njerwa monga momwe anapanga kale. Musachepsaso popeza achita chirezi, chifukwa chache alikufula ndi kuti timuke timphere msembe Mulungu wathu. Ilimbike ntchito pa amunawo kuti ayigwiritse asamalire mawu amaboza, ndipo afulumize anthu ndi akapitawo awo. Anaturuka nanena ndi anthu ndi kuti atero Farao, kulibe kukupatsani udzu, mukani inu nokha ndi zifunireni udzu komwe mupeza, pakuti palibe kanthu kadzachepa pa ntchito yanu. Pamenepo anthuwa anabalalika mdziko lonse la Igupto kufuna chiputu ngati udzu. Ndipo akufulumiza anawakakamiza ndi kuti tsirizani ntchito zanu ntchito ya tsiku pa tsiku lache monga mmoja munali ndi udzu. Ndipo anapanda akapitawo a ana a Israeli amene ofulumiza a Farao adawayika ndi kuti, nanga dzulo ndi lero simunasiriza bwanji ntchito yanu yooneka ya njwera monga kale? Pamenepo akapitawo a ana Israeli anafika nalilira Farao nati, mwatero bwanji ndi akapolo anu? Udzu osawapatsa akapolo anu, ndipo amanena ndi ife umbani njerwa? Ndipo taonani amapanda akapolo anu koma kulakwa kwa anthu anu. Koma iye anati, aulesi inu aulesi, chifuwa chache muli kunena timuke tiphere msembe Yehova. Mukani sopano gwirani ntchito, pakuti sadza kupatsani udzu koma muonetse chiwerengero chache cha njwera. Ndipo akapitawo ana Israeli anaona kuti kudawayipira. Pamenepo ananena, musamachepesa njerwa zanu ntchito ya tsiku pa tsiku lache. Ndipo pochuluka kwa Farao, iwo anakumana ndi Mose ndi Aloni ali kuima popenyana nawo. Ndipo ananena nawo, Yehova akupenyeni naweruze pakuti mwati nyanzitsa pamaso pa Farao ndi pamaso pa anyamata ache, ndi kuwapatsa lupanga mzanja lawo kutipha nalo. Pamenepo Mose anabwerera nanka kwa Yehova nati, Ambuye, mwachitiranji choipa anthuwa, mwandituma bwanji? Popeza kuyambira kuja ndinafika kwa Farao kulankhula mdziko lanu, anawachitira choipa anthuwa, ndipo simunawalandisa anthu anu konse. Awa ndi anthu ovulala aku Israeli, sanakhale nawo moyo ophweka. Anaponderezedwa kwambiri kugwirisidwa ntchito zakavula gaga, ndipo pamapeto pake ana awo amuna anatengedwa kukaphedwa. Kodi inu ndi ine tikanatani pamenepa? Zikanatheka kuti tingowakhululukira Igupto wa komanso Farao? Kapena mkwiyo ndiso shidani zinakalowa mumtima mwathu? Tiyeni sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba, kodi ndi chifukwa chani ana Israeli sanafuulira kwa Yehova mwachangu koma anadikira kuti zinthu zifike powathina kaye? Kodi mukuganiza kuti sanafuulire kwa Yehova mwachangu chifukwa chani? Kapena anafuna kuti azithandize okha monga mene anthu timachitira? Funso la chitatu. Kodi ichi sindicho chifukwa chomwe Yehova anapangisa sintu zifike po atina na Israeli? Funso la chinai. Kodi sindi maganiziranji kuti mbuye ndiye gwero la zonse, poti ndiye amapangisa kuti sintu zikale zopweka? Funso la chisanu. Kodi sana nene pa miyambo fili vese ya faifi, kuti kulupirira Yehova ndi moyo wako onse, ndipo usa dalile mukumvesesa kwa weka, umulemekeze mjira zako zonse, ndipo azapangisa zochita zako zonse kuti zikale zopambana. Funso la chisanu ndimodzi. Kodi ndichanzeru kumfusa Yehova? Kodi iye sindiye mwini zonse? Funso la chisanu ndiziwiri. Kodi fuko la Israeli limayenera kupunzira kuzichepesa kuti ilowe mugwirizano ndi Yehova wao monga achitira munthu? Funso la chisanu ndi statu ndilolomaliza. Kodi nzoteka kudana Israeli amayenera kupunzira kukhulupirira Yehova ngakhale pomwe anachikumana ndi mavuto? Tiyeni sopano chipitilize kuwerenga pa Exodo chapter 6 verse ya 1 kufikira ya 9. Ndipo Yehova ananena kwa Mose, sopano uzaona chomwe ndizamchitira Farao. Pakuti ndi dzanja la mphamvu adzawalola apite, inde ndi dzanja la mphamvu adzawaingisa mdziko lache. Ndipo Mulungu ananena ndi Mose nati kwa iye, ine ndine Yehova, ndipo ndinaonekera Abraham, Isaki ndi Yakobo, Mulungu wa mphamvu yonse. Koma sindina dziwika kwa iwo ndi dzina langa Yehova. Ndipo ndina kaziki sanso nao chipangano changa kuwapasa dziko la Kenani, dziko la maulendo ao, anali alendo mwemo. Ndamvanso kubula kwa ana a Israeli amena Iguputo awayesa akapolo. Ndipo ndakumbukira chipangano changa, chifukwa chache nena kwa ana a Israeli, ina ndine Yehova, ndipo ndidzakutulusani panspa akatundu aiguputo, ndipo ndidzaku landisani ku ukapolo wanu, ndipo ndidzaku ombolani ndi dzanja lo tambasuka ndi maweruzo akulu, ndipo ndidzalandira inu mukhale anthu anga, ndipo ndidzakhala ine Mulungu wanu, ndipo muzadziwa kuti ine ndine Yehova Mulungu wanu wakutulusa inu panspa akatundu aiguputo. Ndipo ndidzakulowetsani mudziko limene ndinakweza dzanja langa kunena za ilo kuti ndilipereke kwa Abraham, kwa Isaki ndi kwa Yakobo. Ndipo ndidzakupasani ilo likale lanulanu. Ine ndine Yehova. Ndipo Mose ananena chomwecho ndi ana Israeli, koma sana mvera Mose chifukwa cha kuwawa mtima ndi ukapolo wolemera. Pamene tata kuwerenga nkhani imeneyi, tatiye nsopano tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba. Muta kukhulupirira Yehova akapangana nanu nagwizana nanu? Kodi mwazindikira kuti amapanga zonse zomwe walonjeza? Funso la chiwiri. Ana Israeli anakana kumvera Mose. Kodi ichi sichi mozi mozi kunkana Yehova? Funso la chitatu. Komabe, kodi Yehova sana pitilizebe malingaliro ake monga mwapangano lache ndi Abrahamu, koma sopoti anakondesesa mtundu wa Israeli? Tia nsopa no tuwerenge Exodus chapter 6 verse ya 10 kufikira ya 12. Kenako tikalumpa kufika ku Exodus chapter 7 verse ya 1 kufikira ya 13. Exodus chapter 6 verse ya 10 kufikira 12. Tia ntuwerenge limozi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, Loa lankhula ndi Farao mfumu ya Egupto kuti alole ana Israeli atuluke mu dziko lache. Koma Mose ananena pamaso pa Mulungu ndikuti, onani ana Israeli sanandimvera ine. Asandimvera bwanji Farao? Ndine wa milomo yosa dula. Tiyenso pano tika lumpe kufikira ku Exodus chapter 7 verse ya 1 kufikira ya 13. Ndipo Yehova ananena ni Mose, taona ndakuyika ngati Mulungu kwa Farao. Ndi Aloni mkulu wako adzakhala mneneri wako. Iwe udzalankhula zonse ndi kulamulira. Ndi Aloni mkulu wako adzalankhula kwa Farao kuti alole ana Israeli atuluke mu dziko lache. Koma ine ndizamuumitsa mtima wache wa Farao, ndipo ndizachulukisa zizindikiro ndizo zizwa zanga mu dziko la Egupto. Koma Farao sazamvera inu, ndipo ndidzayika dzanja langa pa Egupto, ndipo ndizatutulutsa makamu anga, anthu anga ana Israeli mu dziko la Egupto ndi maweruzo akulu. Ndipo Egupto adzadziwa kuti ine ndine Yehova, pakutambasula ine dzanja langa pa Egupto ndi kutulusa ana Israeli pakati pawo. Ndipo Mose ndi Aloni anachita monga Yehova anawalamulira, momwemo anachita. Ndipo Mose anali nazo zaka 53, ndi Aloni anali nazo zaka 53 kuza zitatu pamene ananena ndi Farao. Ndipo Yehova ananena ni Mose ndi Aloni ndikuti, pamene Farao adzalankhula nanu ndikuti zichitireni zodabwitsa, pamenepo uzinena ndi Aloni, tenga ndodo yako iponye pamsi pamaso pa Farao, isanduke chinjoka. Ndipo Mose ndi Aloni analowa kwa Farao nachita monga momwe Yehova anawalamulira. Ndipo Aloni anaponya pamsi ndodo yache pamaso pa Farao ndi pamaso pa anyamata ache, ndipo inasanduka chinjoka. Pamenepo Farao anaita nanso amzeru ndi amatsenga ndi alembi a Egupto. Iwowa anachita momwemo ndi matsenga awo, pakuti yense anaponya pansi ndodo yache ndipo zina sanduka zinjoka. Koma ndodo ya Aloni inameza ndodo zao. Koma mtima wa Farao unalimba, ndipo sanamvera iwo monga analankhulira Yehova. Kodi pamenepa simunaone kuti asinganga ndiso amasenga atakukhala nazo mphamvu zambiri? Koma mphamvu zawo nzochokera kolakwika. Mu ufumu wa mundima ochokera kwa angelo a Satana, Farao anali kuziyesa wa mphamvu poti amakwanisa kulamula kuti zichitike chimodzi-modzi zomwe anali kuchita Mose ndi Aloni, ngakhale iwo anali kukweza ndiso kulemekeza Yehova wawo muzonse anali kuchita. Farao akanangozichepesa pang'ono adakaona ubwino ndi ukulu wa Mulungu, poti njoka ya Aloni inadya njoka zake zonse. Akanathanso kuona kusiyana kwina, poti Mose ndi Aloni sanaonetse izi modzitama ndinso mofuna kudzipindulira okha, monga anachitira amatsenga omwe anali atalipidwa ndi Farao. Izi sizikusiyana ndi mayi yemwe amapita ndi mwana wake kwa singanga kuti akachirisidwe, koma mwazi uyenera kuperekedwa ngati pangano la mwanayo ndi jabulosi. Mbuya wathu amachirisa mosafuna malipiro aliwonse, koma Satana amafuna tilipire, koma Yehova ndiye amatilipira ife. Satana amatitengera, koma Yehova amapeleka kwa ife mdaliso. Koma Yehova amapeleka kwa onse ofuna iye mwachangu. Mafuko ozungulira kumeneko anafunika mphamvu za Mulungu ndinso kuzindikira kuti ayenera kulambira Yehova. Tizindikira tikamapitiliza kuti Aigupto ambiri anasankha kumvera Yehova ndi kukhala ndi Anaisraeli pomwe anali kupita. Tiyeni sopano tikapitilizebe nkhani yathuyi powerenga Exodus chapter 7 verse ya 14 kufikira ya 25. Ndipo Yehova ananena ndi Mose, walemera mtima wa Farao akana kulola anthu apite. Muka kwa Farao mawa, taona atuluka kunka kumadzi, nuime kumulinda mbali mwanyanja. Ndi ndodo idasanduka njokayo uigwire mzanja lako. Ndipo ukanene naye, Yehova Mulungu wa Aheberi anandituma kwa inu ndikuti lola anthu anga amuke kuti akanditumikire muchipululu. Koma taona sunamvera ndipano, atero Yehova. Ndi ichi udzadziwa kuti ine ndine Yehova. Taonani ndidzapanda madzi ali munyanja ndi ndodo ili mzanja langa, ndipo azasanduka mwazi. Ndipo msomba zili munyanja zidzafa ndi nyanja izanunkha, ndi Aigupto asachita mtima useru ndi kumwa madzi a munyanjawo. Ndipo Yehova anati kwa Mose, nena ndi Aloni, tenga ndodo yako nutambasule dzanja lako pa madzi a Aigupto, pa dzanja yawo, pa ngalande zawo, ndi pa matanda awo, ndi pa matawale awo onse a madzi, kuti asanduke mwazi, mukhale mwazi mdziko lonse la Aigupto. Nzotengera za mtengo ndi za mwala. Ndipo Mose ndi Aloni anachita monga momwe Yehova anawalamulira. Nasanula ndodo napanda madzi ali mnyanjamo pamaso pa Farao ndi pamaso pa anyamata ache. Ndi madzi onse a mnyanjamo anasanduka mwazi. Ndi msomba za mnyanja zinafa. Ndi nyanjayo inanunkha. Ndipo Aigupto sanakonza kumwa madzi mnyanjamo. Ndipo munali mwazi mdziko lonse la Aigupto. Ndipo alembe Aigupto anachita momwemo ndi matsenga awo, koma mtima wa Farao unalimba, ndipo sanamvera iwo monga adalankhulira Yehova. Ndipo Farao anatembenuka nalowa munyumba yache osasamalira ichi chomwe mumtima mwache. Koma Aigupto onse anakumba mphepete mwanyanja kufuna madzi akumwa, pakuti sanakonza kumwa madzi a mnyanjamo. Ndipo anafikira masiku asanu ndi awiri atapanda nyanja Yehova. Kuchoka apa mutha kupitiliza kuwerenga nkhani pa Exodus chapter 8 ndi kuona momwe Yehova anatumizira muliri, ndipo Farao analonjeza kuleka ana Israeli ngati Yehova atachotsa muliriwo. Koma nthawi ndi nthawi anali kuwumitsa mtima wache komanso kukana kuwaleka Israeli. Pamliri wachiwiri, Yehova anatumiza achule ponse. Wachitatu, fumbi lonse tina sanduka msabwe pa muna ndi zilombo zonse. Wachinai, kunali mizaza yochuluka mdziko lonse la Aigupto. Ndipo wachisanu, kunabwera matenda aziweto ochuluka, ndipo ziweto zambiri zinafa. Koma panthawi ana Israeli sana kuzidwe olondi pang'ono. Chinali china mwa chizindikiro cha chifundo cha Mulungu pa Farao, koma sana mvere. Pamuliri wachisanu ndi chimodzi zilonda zinafala pa anthu Aigupto ndinso ziweto. Wachisanu ndi chiwiri matalala anagwa kuchokera kumwamba ndi kuononga koopsa, koma sana gwere komwe Aisraeli anali kukhala mugoseni. Pamuliri wachisanu ndi chitatu, dzombe linafika ndi kudya mbewu zonse za ana a Egypti, koma sizinakhuze Aisraeli. Zinatheka bwanji koma izi? Ngakhale zinatere, Farao sanafewetsebe mtima wake ndipo sanamuleke Israeli. Ndipo muliri wachisanu ndi chinayi unali mdima. Tiyeni tuwerenge Exodus chapter 10 verse ya 21 kufikira 29 ndipo tikapitilira fikira ku chapter 11 verse ya 1. Tieni tuwerenge limozi, Exodus chapter 10 verse 21 kufikira chapter 11 verse ya 1. Ndipo Yehova anati kwa Mose, tambasulira dzanja lako kuthambo, ndipo padzakhala mdima padziko la Egupto, ndiwo mdima okhudzika. Ndipo Mose anatambasulira dzanja lake kuthambo, ndipo munali mdima bi mdziko lonse la Egupto masiku atatu. Sana onana, sana ukanso munthu pamalo pache masiku atatu. Koma kwa ana onse a Israeli kudaira mnyumba zao. Ndipo Farao anaita na Mose nati, mukani tumikirani Yehova, nkosa zanu ni ngombe zanu zoka zisale, mumuke nao ana anu angononso. Koma Mose anati, mutipasenso mudzanja mwathu msembe zophera ndi msembe zopsereza kuti timkonzere Yehova Mulungu wathu. Zoweta zathu zomwe zizapita nazo cho sasala chiboda chimozi, pakuti mwa izo tiyenera kutenga za kumutumikira nazo Yehova Mulungu wathu. Ndipo tisanafikeko sitidziwa umu tidzamtumikira Yehova. Koma Yehova analimbisa mtima wache wa Farao, ndipo anakana kuwaleka amuke. Ndipo Farao ananena naye, choka pano uzichenjera usaonenso nkhope yanga, pakuti tsiku limene uonanso nkhope yanga udzafa. Ndipo Mose anati, mwanena bwino, sindidzaonanso nkhope yanu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose, watsalamuliri umodzi ndidza mtengera Farao ndi Aigupto, pambuyo pache adzakulolani muchoke kuno pamene akulolani kupita, zoonadi adzakuingisani kuno konse. Punziro losatira tizaona kuti palibe angakhale osamvera Yehova osaona zilango. Ndife ayani kuti tisamvere mbuye wathu otilenga yemwe? Amafunisisa kuti tidze kwa iye ndikumumvera, iye ndikumtumikira ndi mtima wathu wonse. Tiyeni sopano tikaone mafunso athu okambirana. Funso loyamba, kodi mwazindikira kuti sizingatheke kusamvera Yehova? Komanso kodi mwazindikira kuti Yehova amasamala ndiso kuteteza anthu ache kumuliri? Funso lachiwiri ndipo ndilo losiriza, kodi mukukhulupirira kuti mbuye wathu ndi wabwino ndiso pobisala pathu ngati timulemekeza ndi kumumvera iye? Apa tafika apa ndi pamathero pa phunziro lathu. Yehova akudaliseni pamene mukalingalira mawu amene mwawamvawa. Mulungu akudaliseni.